Mindo yule walosema sitofika popote, ila Mungu akakata. Mindo yule walonidharau, takufa kapuku nimepata, wanashanga. Mindo yule kipenzi cha Mungu, wakini chafua ndo kwanza nyota inanga. Mindo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya usijedhani ni mka. Gari huyo ni Mungu, umeona na nyumba huyo ni Mungu, ukiona na ringa jue ni Mungu, afya tele ninayo huyo ni Mungu. Do you see my car? Oh Baba blesses. Do you see my house? Oh Baba blesses. Do you see my family? Oh Baba blesses. Afya tele tunayo, oh Baba blessings. Mindo yule amesikwa mimi kana yoyote, nikateseka kwa mita. Mindo yule walonisahau, na kunita msumbufu, nikatengwa na ndugu na jamaa. Mindo yule kipenzi cha Mungu, kila wakiziba njia ninapita na shanga. Mindo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya sijedhani ni mka. E Mungu wewe unaweza kumpa aliyembagua, ukinipa wewe hata wakipinga ukitaka inakuwa. Umeona mashamba huyo ni Mungu, umeona mifugo huyo ni Mungu, ona biashara zinasonga jue ni Mungu, mafanikio yote huyo ni Mungu. Do you see my car? Oh Baba blessings. Do you see my house? Oh Baba blessings. Do you see my family? Oh Baba blessings. Afya tele tunayo, oh Baba blessings.
Hofu na watu, jambo lolote lisikutishie wewe. Sema level yangu ibadilike, na ili level yako ibadilike, number one, lazima uwe na imani, lazima anza kuamini. Acha kusikitika, acha kulia, acha kuhuzunika, acha kukaa chini, kuinuka na kuamini.
Umeona kagari huyo ni Mungu, umeona na nyumba huyo ni Mungu, ukiona na ringa jue ni Mungu, afya tele ninayo huyo ni Mungu.
Beat collapse.